Umhlaba wengane yami ubo kuhlonipha umhlaba ngane yami ubo mesaba umuntu mfana wami noma enginalutho nje. Hlonipha umhlaba wengane yami ubo kuhlonipha umhlaba ngane yami ubo mesaba umuntu mfana wami. Yashonelwa ngelinye ilanga unkosikazi owayemuhle mthanda, yasuka inkinga sekufanele ngcwatshwe. Bathathi bola bafana baye egrawundini bayejwalela banumzane bendawo, omama bendawo bageza baye edolobheni, nentombi zendawo zageza zaye edolobheni. Umhlaba lo sakuqukwa yiboto zendawo, sathamela ilanga salala zabheka phezulu. Sakuqukwa yiboto zendawo, sathamela ilanga salala zabheka phezulu. Umhlaba lo yayingafuna ukuhlanganyela namanye madoda, ingafuna ukuzimbandakanya namanye madoda, yayingafuna ukuhlanganyela namanye madoda, yayingafuna ukuzimbandakanya ngoba inemali. Yashonelwa ngelinye ilanga unkosikazi owayemuhle mthanda, yasuka inkinga sekufanele ngcwatshwe. Bathathi bola bafana baye egrawundini bayejwalela banumzane bendawo, omama bendawo bageza baye edolobheni, nentombi zendawo zageza zaye edolobheni. Umhlaba lo sakuqukwa yiboto zendawo, sathamela ilanga salala zabheka phezulu. Sakuqukwa yiboto zendawo, sathamela ilanga salala zabheka phezulu. Umhlaba lo yayingafuna ukuhlanganyela namanye madoda, ingafuna ukuzimbandakanya namanye madoda, yayingafuna ukuhlanganyela namanye madoda, yayingafuna ukuzimbandakanya ngoba inemali.